ndipo akataka kujiringanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Akataka kujiringanisha nishanisha na mimi, ndipo akataka kunipanda kichwani, ndipo nilipomshusha thamani. Wala simkatazi sababu mie ni wake mumewe, ila sizidi akavuka mipaka. Wala simkatazi sababu mie ni wako mumewe, ila usizidi ukavuka mipaka. Wanini unipande kichwani? Nasema sipendi dharau. Wanini unipande kichwani? Nina pokupikia chakula sio mjinga, na nina pokuwekea maji ya koga sio mjinga vile vile. Ila ni upendo wangu kwa sana, basi niheshimu usivuka mipaka. Juzi juzi ulikuja na kaboy boy, ukajishaua sana, ukasema kamechoka tena kako oi oi. Umekea maji ya kuoga bibi, taulo langu ni mpe, hata msosi wangu pia ale. Izo dharau, 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 sipendi dharau. Sipendi dharau. Wanini unipande kichwani? Nasema sipendi dharau. Wanini unipande kichwani? Money.